one zone. She found all this swaggy in the half your gym. I'm saying,
okay, so damn it. Nina manyumba teni kuchestoni. Nina manyumba teni kuchawama. Okay, so tambe, hapa ndize jiriko, ndize jienza. So tambe, hapa ndize jiriko, ndize jimanga. Mwati usibati, nina manyumba teni kucharala. Nina manyumba teni kukaburonga.
Mwabati wezo nikonesa kubafa. Vipinda mnyumba vezeri. Mwabati wezo nikonesa kubafa. Mwezeri chifungo. Mwezeri chifungo ya. Onapita mwa muzovava. Ine muzovava. Ine muzovava. Obati na poro mokamwa. Obati na poro mokamwa. O abandine buwana. Mama nshoni sapendeka ya.
Oka so tambi. Abandise jiri kundise jienza. Nina manyumba teni kuchestoni. Nina manyumba teni kuchawama. Okay, so tambe, hapa ndize jiriko, ndize jienza. So tambe, hapa ndize jiriko, ndize jimanga. Mwati usibati, nina manyumba teni kucharala. Nina manyumba teni kukaburonga. Nina manyumba teti kuchawama.
Ongati uvela tekonja kolomba venina upita mwakodala. Ongati uvela tekonja kolomba venina upita mwakodala. Oteze kulia visima vama ben. Akuja kosa weto. Oteze kulia visima vama ben. Akuja kosa weto. From weke embo heke embo tuye bilionea. From weke embo heke tuye bilionea.
Nina manyumba teni kuchestoni.
Nina manyumba teni kuchestoni.
Nina manyumba teni
kuchestoni.
Made the bits.